omwoleso gwa insurance gutandise mu kibuga Mbale ng'ebitongole ebigaba insurance bibangula abantu naddala abalina business n'abalimi ku migaso egiri mu insure mu mirimu gye bakola. Omwoleso guno gubumbogira ku kisaawe kya Uganda Christian University mu Industrial Division ekisangibwa mu kibuga Mbale nga Bukenya yasiini akulira ekitongole kya insurance Regulatory Corporation mu kibuga Mbale ategeeza nti bannayuganda beetaaga insure basobole okutambuza obulungi emirimu n'obulamu bwabwe.
Obuvunaanyizibwa bw'ekibuga kyo obuggyeewo obudoko okutegeera nti ensi ojja kubeera ng'okyayina. So awali insurance kitegeeza nti ekibuga kyo ekisobola okukosebwa etya insurance company etandikirawo okuprocessinga tulaba nga bakusiza ekibuga.
Ye George Bwambu akola n'ekitongole kya Agro Consortium ategeeza nti abalimi beetaaga nnyo insurance basobole okwetangira ebibamba.
Abalimi n'abalunzi bafiirwa nnyo wabaawoberawo ebiki ebireetera ebirimu okufa ebyokufa ebibadde ebijja n'ebyokwensolo.